ya. Masih ginian ini bla bla bla. Ya ya ya. Kayaknya nasi kia nih bla bla bla. Ya ya ya. Kila mtu mjuaji until the day wagundue wajui aje. Ushai notice Kenyatta Hospital iko karibu na city mochari. Nairobi Hospital na funeral home yali aziko mbali. I know you're beautiful lakini heri manzi ugly alive than dead misupu. I know you're rich too, breathing cheap kwa bega, expensive kwa dead man anaka kitu. Let's celebrate life. Picha za wedding na picha za matanga ukidedi bado zinapata likes. Machozi huka huka, videos huoleka. Picha yako kwa wall za toka akibadilisha interior. Utanipata niki shout YOLO. Kelele mobu toka kwa mkebe holo. Usinambia I love you too kama ni words kwa mdomo tu. We're living in the past, present and future simultaneously. Penya nilitoka ndio nimekanyaga na ndio nitarudi mchanganya eventually. We're living in the past, present and future simultaneously. Penya nilitoka ndio nimekanyaga na ndio nitarudi mchanganya eventually. Na kuwa suicidal ndio niwe free, itabidi nime kill the old me. Pali nja yako inaisha, grid yako inaanza. Kiwa high, hawako busy kukata maji. Ukienda wana time ya kuvisit kaburi yako kukata nyasi. Kwa hii rat race hata ushinde utabaki number one rat kwa race. Chini ya west ni sacred, source ya pleasure, spring ya life ukiza. Ndiyo same place, kuna tools za west. Number one and number two kihaja. Bad and good zina relate. Apo a day, bado haikuweka doctor away. Uliza Steve Jobs. Kitambo men waliangushwa na slingshot. Squeezy wana enda down na screenshots. Ukitaka kujua how life ni short, check the dash, katikati kwa dates zimeandikwa kwa tombstones. We're living in the past, present and future simultaneously. Penya nilitoka ndio nimekanyaga na ndio nitarudi mchanganya eventually. We're living in the past, present and future simultaneously. Penya nilitoka ndio nimekanyaga na ndio nitarudi mchanganya eventually. Lips kama mfuko imekauka, ngombe zinasimamisha traffic. Hizi za pembe na hooves, na huyu ana overlap pembeni aki hood. Vipofu wamekuwa judge, yoona. Fans wa gore, mastona. After kupu two and two together wali noa. Ukinoa, inakuja na shame, ham. I'm a jar of faith. You can be serious kama huja get. The difference from ya binadamu ni liquid, solid na gas. Product ya njugu fast, then doctor akisema push ya last. Mwili ikilala na chini na roots up plants. How am I goddamn? Wako goddamn. Bila God, wanaka same. Yes, dado mebeba. Hope ni the same. Juu ya mabega. Think about it. Ulitokea na kichwa first. Same place ulingizo na kichwa last. Kwa casket wanakuwa na kichwa last. Watasema ulikuwa beautiful, caring, understanding, loving, peaceful. Ukishaenda the other side, hata wezi nusa maua juu ya grave. Uzuri ya kifo, wezi sikia footsteps za loved ones, waki walk away.